gonna say it one more time, yes, I love you. Yeah, yeah. Sitokuwacha nawe, nipenzi lako naitaji nane. Nasema sitokuwacha nawe, nipenzi lako naitaji nasema.
Mina love, mina love, mina love, mina love the way you love me.
Sana ila tasi jai oa na wenye wivu munaiza jinyonga. Mana simuachi leo ala kesho.
My G baby, my G baby, my G baby,
my G baby,
my G baby.
Namtaka leo na kesho na kesho kutwa nywe na ya. Kama dozi mara tatu siku kucha nwe na ya ya. Na kumuache ndo bado ndo kwanza sisi tupo. Kama Messi na football. Yeah. Na nika pretty pretty my baby. Nika fiti fiti kwa bede. Akisi mochi I'm not ready. Ana nipa mzicha na joo.
I'm getting me. Nenza kupendwa. Tena napendwa sana ili ata sijai
hona.
Na wenye wivu munaiza jinyonga. Mana simuachi leo wala kesho.
My G baby, my G baby, my G baby, my G baby.